Sheesh.
Kamaika, tena moto, mashala Unajua swezi ridhika
Anzo nipe mara ngapi
Haya mambo yanahitaji marifa Uyufunzwa unyagoni Nipe paka sijwezi kabisa Pusi ya ni fresh ya kina Siki nae hata shoti tisa Walu nasimama wima Pusi ya ni fresh ya kina Siki nae hata shoti tisa Walu nasimama wima Napenda kumu yako baby Hakuna kamu yako baby Napenda kumu yako baby Napenda kumu yako baby Hakuna kamu yako baby Napenda kumu yako baby
Give me your boom boom
precious Yeah, it's precious baby
Precious
Precious wine
Precious
Precious baby
Precious
Kuna kama ya
po
Yeah, precious baby
Salama, salama, salamin Nyuma mzigo ga, yani lawama Yani sa, 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 salama Salama, salamin Mzigo nyuma ga, yani lawama
Give me one times two, three times four I'm still asking for more Oh yeah Tena kwa mfuni humo, no ya dombolo Hakika mtakonga do Basi taratibu sike nyua
Mama
Hakika unajua
Sana
Kino na voki benua
Mama
Kama unaomba dua
Mama
Taratibu taniwa
Mama
Hakika unajua
Sana
Kino na voki benua
Mama
Kama unaomba dua
Mama
Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby
Give me your boom boom precious
Yeah, it's precious baby
Precious
Precious wine
Precious
Precious baby
Precious
Kuna kama ya
po
Yeah, precious baby
Precious
Yeah, it's precious baby
Precious
Salama, salama, salamin Nyuma mzigo ga, yani lawama Yani sa, 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 salama Salama, salamin Mzigo nyuma ga, yani lawama
Sheesh Woza, man up back, man take that Keep it fresh and clean Yeah, you never know when a nigga go sharp How'd you put this one? Mwendo Kasi, peace out.